Zefaniya 1:1. Izwi likaJehova elafika kuZefaniya indodana kaKushi, kaGedaliya, kaAmariya, kaHezekiya ezinsukwini zikaJosiya indodana kaAmoni inkosi yakwaJuda. Verse 2. Ngiyakuqothula nokuqothula konke kusuka ebusweni bomhlaba, usho uJehova. Verse 3. Ngiyakuqothula abantu nezilwane, ngiqothule izinyoni zezulu nezinhlanzi zasendle, ngikhubekise ababi, nginquma abantu ebusweni bomhlaba, usho uJehova. Verse 4. Ngiyakwelula isandla sami phezu kukaJuda naphezu kwabo bonke abakhele eJerusalema, nginqume insali kaBhali kule ndawo negama labaphristi bezithixo kanye nabaphristi. Verse 5. Nabakhuleka kulo ibandla sezulwini phezu kwezindlu, nabakhuleka kuJehova bemfunga befunga futhi umilikomu. Verse 6. Nababuyile kumlandeleni uJehova, nabangamfunanga uJehova bengabuzanga ngaye. Verse 7. Thula phambi kobuso benkosi uJehova, ngoba usuku kaJehova liseduze. UJehova lungisile umhlatshelo, ngidwelisile abamenyiweyo bakhe. Verse 8. Kuyakuthi ngosuku lomhlatshelo kaJehova ngihambele izikhulu lamadodana enkosi nabo bonke abambethe isambatho sabezizwe. Verse 9. Ngalolo suku ngiyakuhambela bonke abeqa umbundu begcwalisa indlu yamakhosi abo ngobudlova nangenkohliso. Verse 10. Ngalolo suku, usho uJehova, kuyakuba khona izwi lokukhala livela esangweni lezinhlanzi, nokuwewula kuvela engxenyeni yesibili, nokufahlazeka okukhulu kuvela emagqumeni. Verse 11. Hewulani nenakhe ezingqulweni, ngoba bonke abantu abathengisayo bachithekile, bonke abathweswe isiliva banqunyiwe. Verse 12. Kuyakuthi aleso sikhathi ngicwaninge eJerusalema ngezibani, ngihambele abantu abajiyile enhlesini yabo, abathe ezinhliziyweni zabo, uJehova akenzi okuhle, akenzi nokubi. Verse 13. Ingcebo yabo yakuba impango, nezindlu zabo incithakalo. Bayakwakha izindlu, kepha bayokuhlala kuzo, batshale izivini bangaliphuzi kodwa iwayini lazo. Verse 14. Usuku olukhulu kaJehova liseduze, luseduze lushesha kakhulu. Umsindo wosuku kaJehova uyababa, neqhawe liyawiwula khona. Verse 15. Lolo suku lungusuku lolaka, usuku lokuhlupheka nolosizi, usuku lwencithakalo nolokuyize, usuku lobumnyama nolwesigayegaye, usuku lwamafu nolobumnyama obukhulu. Verse 16. Usuku lwecilongo nolokuhlaba umkhosi ngasemizini ebiyelweyo nasemphoshongweni asezingosini. Verse 17. Ngiyakucindezela abantu bahambe njengezimpumputhe, ngoba bonile kuJehova, igazi labo liyakuthulula njengothuli, nenyama yabo njengomquba. Verse 18. Nasiliva labo nagolide labo akuyukuba namandla okubophula ngosuku lwentukuthelo lukaJehova, kepha umhlaba wonke uyakudliwa ngumlilo womhawu wakhe, ngokuba yakuqeda, yebo aqede ngokuzumayo bonke abakhileyo ezweni. Zefaniya 2:1. Buthanani, yebo buthana, sizwe esingenamahloni. Verse 2. Isimiso singakazali, lolo suku ludlula njengamakhoba, lungakanehleli ulaka oluvuthayo lukaJehova, lungakafiki phezu kwenu usuku lolaka lukaJehova. Verse 3. Funani uJehova lina nonke abathobekileyo bomhlaba, elisebenzile ukwahlulela kwakhe, funani ukulunga, funani ukuthobeka, mhlawumbe niyakusitshekelwa ngosuku lolaka lukaJehova. Verse 4. Ngokuba igaza liyakushiywa, i-Ashikeloni libe yincithakalo, bakuligxosha i-Ashidodi emini, i-Ekroni lisishulwe. Verse 5. Wo kwabakhileyo ngasogwini lolwandle, isizwe samaKhereti, izwi likaJehova liphezu kwakho, Khanani lizwe lamaFilisti,
ngiyakukuchitha ukuze kungabikho ohlala khona.
Verse 6. Ukululwandle lwakuba ngamadlelo, lube nemigodi yabelusi nezibaya zezimfu. Verse 7. Ukululwakuba ngolwensali yendlu yakwaJuda, yaluse kulo, ezindlini zase-Ashikeloni bayakubuthisa kusihlwa, ngoba uJehova uNkulunkulu wabo uyakubahambela abuyise ukuthunjwa kwabo. Verse 8. Izwile inhlamba kaMowabi nezithuko zabantwana baka-Amoni abathuke ngazo abantu bami bazikhulisela imikhawulo yabo. Verse 9. Ngalokho kuphila kwami, usho uJehova Sebaothi, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi, impela uMowabi uyakuba njengeSodomo, nabantwana baka-Amoni njengeGomora. Izwe lezimbabazane nelemgodi kaSawoti nencithakalo yaphakade, insali yabantu bami yakubaphanga, nabaseleyo besizwe sami bayakudla ifa labo. Verse 10. Lokhu kuyakuba sesikhundleni sokuziphakamisa kwabo, ngoba bathukile bazikhulisela abantu bakaJehova Sebaothi. Verse 11. UJehova uyakwesabeka phezu kwabo, ngoba uyakuzacisa bonke onkulunkulu bomhlaba bakhuleke kuye, kube yilona lo endaweni yakhe zonke iziqhingi zezizwe. Verse 12. Nani makushe, niyakubulanga ngenkemba yami. Verse 13. Uyakwelulela isandla sakhe ngasinyakatho, achithe i-Asiriya, alenze iNiniva libe yincithakalo, lome njengehlane.
Verse 14. Imihlambi yakubuthisa phakathi kwalo zonke izilwane zesizwe, ivuba nonondwebu, uhlale ebusuku ezihlokweni zezinsika zalo, isikhova sikhale emafasiteleni, kube khona incithakalo emigulukulwini, ngokuba wambulile okwemsedali emigulukulwini. Verse 15. Yiwo umuzo wajabula wahlala ulondekile, owathi enhliziyweni yawo, mina ngikhona kakho omunye, yeka ukuphendwa kwawo incithakalo nendawo yokubuthisa kwezilwane, bonke abadlula kuwo bayakuncifa banikine isandla sabo.
Zefaniya 3:1. Woko ohlubukileyo nongcolileyo, muzi ocindezelayo. Verse 2. Awuzwazwi, awamukeli ukulaywa, awumethembi uJehova, awusondelanga kuNkulunkulu wawo. Verse 3. Izikhulu zawo phakathi kwawo zizingonyama esibhungayo, abahlulele bawo bayizimpisi zokuhlwa, abashiye lutho ingomuso. Verse 4. Abaprofethi bawo bangamayiyane nabakhohlisi, abaphristi bayo bayingcolisile indlu engcwele, bawudlovile umthetho. Verse 5. UJehova ulungile phakathi kwawo, akenze okubi, ekuseni njalo veza kwahlulela kwakhe ekukhanyeni, akuphuthi, kepha abangalungile abazi amahloni. Verse 6. Nginqumile izizwe, imphoshongo yazo nasezingosini ichithekile, ngichithile izidaladi zazo ukuze kungadluli muntu, imizi yazo iqothuliwe ukuze kungabikho muntu, kungabikho ohlala kuyo. Verse 7. Ngathi nokho uyakungesaba, wamukele ukulaywa, indawo yawo yokuhlala ayikunqunywa, kungenze konke engumisele khona, kepha bavuka ekuseni benza okubi. Verse 8.
Ngalokho ngilindeleni, usho Jehova, kuze kube lusuku engivuka ngalo ukuba ngiphange, ngokuba kuyisinqumo sami ukubutha izizwe ukuba ngiqoqe imibuso, ukuze ngithulule phezu kwabo intukuthelo yami lonke ulaka lwami oluvuthayo, ngokuba wonke umhlaba uyakudliwa ngumlilo womhawu wami.
Verse 9. Ngoba lapho ngiyakunika abantu izindebe ezihlanzekileyo, kuze bonke babize igama likaJehova, bamkhonze nganhliziyo nye. Verse 10. Kusukela phesha kwemfula yaseKushe, abanxusa kimi ndodakazi abahlakazekileyo bami bakuletha umnikelo wami. Verse 11. Ngalolo suku awusayukuba namahloni ngazo zonke izenzo zakho ophambuke ngazo kimi, ngoba khona ngiyakususa phakathi kwakho abazidla ngokujabula, awusayukuziphakamisa entabeni yami engcwele. Verse 12. kepha ngiyakushiya phakathi kwakho abantu abahluphekayo nabampofu bayakwethemba igama likaJehova. Verse 13. Insali yakwa-Israyeli ayisawukwenza ukubi, ingakhulumi amanga, kungafunyani emlonyeni wabo ulimi olukhohlisayo. Yebo, bayakwaluka babuthise kungekho besabisayo. Verse 14. Hlabelela ngokujabula, ndodakazi yaseSiyoni, umemeze Israyeli, uthokoze wethabe ngenhliziyo yonke, ndodakazi yaseJerusalema. Verse 15. UJehova susile ukwahlulela kwakho, ugxoshile izitha zakho. Inkosi yakwa-Israyeli uJehova iphakathi kwakho, awusayukwesaba ukubi. Verse 16. Ngalolo suku yakuthiwa kulo iJerusalema, ungesabi Siyoni, izandla zakho mazingadangali. Verse 17. UJehova uNkulunkulu wakho uphakathi kwakho, iqhawe liyakukusindisa, uyakujabula ngawe ngentokozo, athule othandweni lakhe, ethabe ngawe ngokuhlabelela. Verse 18. Abadabuka ngemikhosi, ngiyakubabutha, ababahlukene nawe usathwele ihlazo. Verse 19. Bhekani ngaleso sikhathi ngiyakuphatha bonke abakuhluphayo, ngisindise abaqhugayo, ngibuthe abaxoshiweyo, ngibenze indumiso negama, abahlazo labo lalisemhlabeni wonke. Verse 20. Ngaleso sikhathi ngiyakungenisa, ngaleso sikhathi ngiyakunibutha, ngoba ngiyakunenza igama nendumiso phakathi kwabantu bonke bomhlaba, lapho ngibuyisa ukuthunjwa kwenu phambi kwamehlo enu, usho uJehova.